isticmaalka qudarta qaybo sheeshal doon iyo ee torle faa'iido waan inta badan ka buraaragsanayna bulshada Soomaaliyeed iyo aanahan ku mid ee dadkaasi maalinle iyo inta badan isticmaaleen qudarta ka darsadaan raashinka markii lagu hadlo qudarta waliba ay ku mid tahay cunooyinka qofka caafimaadkiisa koran gaado kora jirkana ku ilaaliyo waliyaba badan oo haliska muhiimada qudarta yeelatay ee in aan ku mid ee qudarta yeeta tol ka daawiyo udurada qaar oo ku mid ee macaanka iyo hano kala hadaba faa'iidooyinka caafimaad ee qudarta ka bahasa dalkeen iyo angleta caafimaadka iyo waliba nool ku yidinay Dr. Xuseen Nuur oo ku mid ee dhaqaatiirta magaalada Baydhabo
ee qudarta may ba faa'iidooyin aad aan badan la ta faa'iidooyinka aan badan la ta may ba ku mid ee faa'iidooyinkaasi waa walaha koobo kormay may ba qudarta fitamiinaad ka dhamaantay may ba la ku koobay qudarta la ku koobay may ba ka jirtay fitamiin C ga lagu helay mineral ka lagu helay may ba lagu helay potassium ka lagu helay calcium ka meela lagu helay phosphate ki meela lagu helay dhamaan fitamiinadka oo jirka u baahan qofka bini'aadamka may ba lagu helay qudarta la kale qudartana may buuhan ee dadka in badan ma fahansan in badan dhaqaatiirta may ba kan qaayna qudar isticmaal dhigaysa RBC ga hore ee hemoglobin ka yar ee may leeyahay qudar isticmaal dhiga yar qudar isticmaal ayelle qudarta walba way kale hada protein lagu helay sidoo kale ee baradada may kale protein ka buuta batata batata oo kale ee saaso kale may ba ku buuxay protein ka buu dhammaan qudarta may buuha vitaminski iyo proteinki dhammaan tii isku labuha markuu saas dartay may buuha qudarta may buu ida faa'iidada dadka bini'aadinka aan lata qudarta may buu ku mid ee aan salaatadii waa qudarta idan ku fiday aan ka faylata ka jarta soo kale basal ada ida qudarta qudaarooyinka idan ku miimsan ka jarta sida oo kale may buuha avocadada oo kale qudarta idan miimsan ka jarta sida oo kale may buuha tufaaxa oo kale qudarta eeda muhiimsan ka jirta Allahu musta'an qudaro oo lahan koobo kor hada iska dhaafa sida oo kale yaanyada qudarta eeda muhiimsan ka jirta sawo vitamin C ga kin ku buu linta lima bambeelada saas oo kale vitaminadki mila ku buuhan qudarta markuu si kasta sawo kale mooska eedan fiili dheefshiid kan fiili may buuhan may ba ku buuxay potassium ki calcium ki olorada dhamaan may buuhan ya aan fiilay qudarta wallaha koob kor hoob qudarada la hool galay laakiin ka saal halan qaadanayr wa waqtiga uu ka may buuhan tuma illa masa oo kale intii ka sheekay koray u malayaan qudarta haddii la era dibida ee dalka haddii la era dalka eedan fayla waayo dalkaana qudarta ku baahayt waa qudar oo fresh oo wadamada kale qudarada ka baxsa qudaro baraf ku kortay ama hayn biadi koray qudarta tidana qoraad oo firaash wadanka lanka tarigaliyo halkaas ugdu wali ka bati sida imbati koraas adoon hasuusanto laakiin qudar reyshaleta laakiin an ahan nafsa ahantay may buu ahan qudarta tidana ya ku firaashsan.